Oh Jesus, aga m akpọrọ gị isiala n'ihi na o ruru gị, maka na ọ dịghị chi dị ka gị. Nara otito Jesus, ike mere ọnwụ. Thank you Jesus. Amen.
Aga m akpọrọ gị isiala bụ n'ihi na o ruru gị. Buoro gị pere ala chinyere aka bee gị ofufe Chimo. Esoro amara ụzọ bụ ama ama amasị amasị ome mma mma zụlaru otutu riwe n'ihi na o ruru gị. Ewuo ibere ala bụ
mee
salamo. Ewuo ibere ala bụ
mee.
Ewuo isi ala bụ mee. Baba mụ ibere ala bụ
mee.
Father Lord Jesus Christ, I worship you Lord, because you are worthy to be praised. Let the weak say you are strong. The Bible says, at the mention of that name Jesus, that every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is the King of kings and the Lord of lords. Amen.
Isi ala no bungi mea, ipera ala no bungi mea. Isi ala no bungi mea, isi ala no bungi mea. Isi ala no bungi mea, ipera ala no bungi mea. Mama, n'ihi na o ruru gị. O me mma mma zụlara onye mmeri chi mara omume. Ị gara n'ime ala mmụọ wee tụrụ ugo wee lae. Ị gara n'ime ala mmụọ wee tụrụ ugo wee lae. Awụ ole bike gị die, awụ ole bike gị die. Ikiri ole bike gị die, ikiri ole bike gị die. Chimara obi memeriwo, chimara obi memeriwo. Isi ala no bu ya we ya, isi ala no bu ya me ya. Isi ala no bu ngi we ya, isi ala mo abu ngi me ya. Isi ala mo abu ngi me ya, ibe ala mo me. Iye niile ti. Ewuo isi ala mu
mee.
Ewuo isi ala mu. Ewuo isi ala mu
mee.
Isi ala no mu iwe ya. Baba isi ala no mu iwe ya. Ipere ala no mu iwe ya. Baba ipere ala no mu iwe ya. Yaboro mi aro, ipisi ala we ya so. Yaboro mi aro we, ipisi ala we ya so. Ona keri gweruwa, na neke kanga ipisi ala ye. Ome ichi di kagi o, abo ngiwe ya, ipisi ala mo. Ewo ipere ala mo me. Ewo ipisi ala mo. Ewo ipere ala mo me. Iye niile di na lu me. Ewo ipisi ala mo me. Thank you Jesus. You are the lily of valley. Ebube mo nsọ. Jesus bụ onye ike. Ihe eji mara gị bụ onye ike. Anyị si ka anyị ike mee n'oge a, maka na ị bụ onye ike. Onye ike. Ihe eji mara gị bụ onye ike. A sị m na ihe eji mara gị bụ onye ike. Chimara obi. Ihe m ji mara gị bụ onye ike. Jesus, ihe m ji mara gị bụ onye ike. Ihe m ji mara gị bụ onye ike. Ihe m ji mara gị bụ onye ike. mama e Jesus ibonike ongeruola maka kaka jabaji aka ebu bebilie onike esoro marozon iburu onike esoro marozon baba ni buru onike Kanonika batawo ngone nana na rogo boso makanonika batawo iburu bonike disasi bonike naneri nonu na demu igosiri ani bonike shedi na kini madaku igwaranya ni bonike misaki na bandine jole Igwaragani bonike 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 iye chimara gibonike baba
bonike
iye chimara gibonike iye chimaru
bonike
iye napokwa gibonike
baba bonike
esora maru zani Bonike chimaro
oh
Ayi na jage ma Jesus Ni no digi chiri kagi Oh Jesus Be thou exalted Lord Amen Time Anima ja agi agima
Ibegu eji ibo baro wagari ikariri enche nebo ibegwedi ibobaro wangari ikariri encheni bo babae
ikariri encheni bo ikariri encheni bo ikariri encheni bo ikariri encheni bo ibegwedi ibobaro wangari ikariri encheni bo
Consumed with the fire of the Holy Ghost. In the name of Jesus. good morning, good morning, Lord.
Where you are here this morning. Good morning, Jesus.
Oh, Baba.
Good morning, Jesus.
Shema
Robin. Thank you, Jesus. For giving me a brand new day.
Ama Jesus, omo gina sigo chuchu ama, nike nike na jage ma, ututu ama tineki, ututu ama, ututu ama isora maruzan, ututu ama, ututu ama kumo gina sigi, ututu ama. Chicken, a chineke. I cannot dig in from muddy, but she no toto. Ipo toto to see Jesus. Only one ekele. Omogina sego toto. Dalo Jesus. Thank you, Jesus. Oh, toto ame sora maruzan. Toto ame. Oh, toto ame chin demono. On a barachicken only say, a barachicken only say, oh, tutu up, it's all a maroon, oh, tutu up, on him, Jamon,
oh, tutu up,
I to my bonding song. Tutuama, kumu gina sigi. Ututuama, esura maruzomo. Ututuama. I have no power of my own. Let the fire of the Holy Ghost come and fight for me. In Jesus' name, amen. Amen. Emegi mi ken kolem, adigi mi kagule. Emegi mi ken kakam. Aba kuma soka nkwaba Emeghi mi kenkuwe mo Amaghi kwa mefu okuwe Emeghi mi kenkome mo Aba abara Jesus kankwaba Oji abare me boe Ezeni boji abare me boe Oji abare me boe Abani boji abara gamo Yes, the Jesus. Yes, what I'm a rose of
Ojobareme.
I'm a mama's rare
Ojobareme.
Where am I going to go?
Ojobareme.
Oh,
Ojobareme.
Yes, it is.
Ojobareme.
The blood of Jesus Christ is a machine gun unto them that delivered him. No wonder the Bible says, call me in time of trouble and I will answer you. Ike di no bara Jesus. O bara nene ike. O bara na kuze buzona dege. Asink o bara buru gara. Let that blood fight for you. Let that blood overtake you. In the name of Jesus Christ. Amen. Abara did not see, a man one can see no report. Upon Bara Nenike, Abara Nasan John, Abara Nenike, Upon Bara Nenamamike, Abara Botani Mem, Mawe Gadini Mentimo, Abate Ben Nazwakiam. Apo we regere gawaron soe Aba ta ne zinu gomo Aba gara nile gawaron soe Oji oba remember Jesus ibu ere maga zore zo Ewe gimi kome Opo oba ra Jesus kan kwa ba Apo kwa ni mala mua Obara giza kwa kaye Apa kwa amni motun zuzo Jesus Obara giza kwa kaye Apa kwa amuno koshimiri Obara giza kwa remagaye Oji obare memo Babani boji obare memo Eze Jesus
Oji obare memo Oji obare memo
Let the blood of Jesus Christ flow into your life and destroy every handwork of the devil in the name of Jesus Christ. Oh, Obaraya, Obaraya. Oji obara gamo Oji obara memo Iboji obara memo Eze Jesus
Oji obara memo
Chimaru bimo
Oji obara memo
Ome mama zeraru
Oji obara memo
Uwere maga zerezo
Oji obara memo
Oji obara zemo of the Lord in my life. When I remember His mercy in my life, I don't know God to show Him appreciation. That's why I'm saying you are worthy to be praised. Hallelujah.
You are worthy, oh Lord.
You are worthy.
You are worthy.
you are worthy. You are the worthy sacrificial lamb. There is none that is to be compared to you. El Shaddai, you are worthy of my praise, Lord. Be thou exalted. You have so much efficiency in my life. Oh, Wandi, oh, 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 Seria Maseke, Sekeri Maba, Maba Seri Mayake, Wandi, Wandi, Lord, there is no one like you. Thank you, Jesus. Father, I worship you. For my battle is over. My surge is over. It is all over me, is moving me around. Let the power of God move you into your land of Canaan. Let the power of God move you into the promised land. In the name of Jesus, amen. It's all over me. It's moving around. It's moving around. It's moving me around. It's all over me. It's moving me around. The Holy Ghost power is moving me around. It's moving me around. No, 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 no.
It's all over me. It's moving me.
Me around.
It's moving me around.
It's all over me.
It's moving me around.
Yes, Lord, yes, Lord.
The Holy Ghost power is moving me around.
It's all over me. It is moving me around. It's moving me around. He is moving around. It's all over me. He is moving me around. The Holy Ghost power is moving me around. It is all over me. He is moving me around. He is moving me around. Moving me around, I say it's all over me. It's moving me around, Holy Ghost of me. The Holy Ghost power is moving me around. Yes, Lord, yes, Lord, Holy Ghost help me.
It's all over me.
Oh,
it's moving me around.
Oh,
it's moving me around.
Yes, Lord, yes, Lord.
It's moving me.
It's moving me around. No, 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 no.
All over me.
Baba.
It's moving me around.
Ah.
The Holy Ghost power is moving me around.
Holy Ghost, help me here.
It's all.
moving me around.
He's moving me around.
Ooh.
He's moving me around. He's moving me
around.
He's all over me.
Yes, Lord, yes, Lord.
He's moving me around.
Yes, Lord, Emmanuel is here. The wounded Messiah is here. Obiama Ruben Eba. Emmanuel is here. Father, Lord, let every mankind notice your presence now. In the name of Jesus. Amen. I worship you. Open my eyes, Lord, that I may see thy greatness in the name of Jesus. Emmanuel, you are the Lion of Judea. Messiah, oh, he man on a bar.